Mapenzi ya dhati yo 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 yo, si ya kupima na nguvu kwa maneno ye, mbona hivyo yo yo yo. Mapenzi ya dhati yo 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 yo, si ya kupima na nguvu kwa maneno ye, mbona hivyo yo yo yo.
Mbona baby siku hizi na kupigia simu haushiki, na mbona baby siku hizi na kuita lazizi huitiki. Unataka nifanye nini, nijitie kitanzi ama vipi? Mama nipende kama before ilivyo. No no no, nasema it's okay,
it's okay, it's okay, it's okay,
it's okay.
Chozi na uache kuhofia jia maana ya mapenzi. Ucho nacho tanitosha, una urembo wa malaika, lakini kawa takuishia, sitakuzuia, no.